sheria, mana naogopa madhila. Kwani utu umeishia, wengi wamekosa fadhila.
Sijapoteza ham, yani mapenzi tam, tena sukari tam, tena na yafaham, yani mashamsham tamu kolea. Sijapoteza ham, yani mapenzi tam, tena sukari tam, tena na yafaham, yani mashamsham nisha yazoea.
Kwani nyongo sijatolewa, moyo wangu peke yangu, peke yangu, peke yangu, peke yangu, wangu moyo. Peke yangu, peke yangu, peke yangu, peke yangu, wangu moyo. Nishalifunga la kulialia, nishalifunga la kungangania. Najichunga penzi patapotea, sitojifunga moyo wangu tulia.
Sijapoteza ham, yani mapenzi tam, tena sukari tam, tena na yafaham, yani mashamsham tamu kolea. Sijapoteza ham, yani mapenzi tam, tena sukari tam, tena na yafaham, yani mashamsham nisha yazoea.
Kwani nyongo sijatolewa, moyo wangu sukuma damu. Peke yangu, peke yangu, peke yangu, peke yangu, wangu moyo. Peke yangu, peke yangu, peke yangu, peke yangu, wangu moyo. Kuishi na udhia siwezi, yache kwa yodo mabaya, haya kunifa mapenzi. Usema mi naona haya.